Katupata hapo kwa barabara, wakaamua kutufyatulia marisasi. Mimi nikapigwa hapo mguu. Hapa pia wakani risasi kanipiga hapa. Hivyo ndio kulikuwa.
Jambazi ya Samburu walitungilia boma, walimpiga Gambia, wameenda na Gambia kadhaa na wameua Gambia kadhaa. Hapo hapo waliua mtu mmoja mchungaji na walijeruhi watu mbili.
Chilling. How comes in independent country like this with a president democratically elected, how comes a few individual terrorizing?
Hawa halifu wamekuwa too much. Wahalifu huwezi kukua naye kila wakati ambayo wako na mabonyenye na wale watu wanawafunika. Hapa hivi tunataka watu watolewe. Na tunataka disarmament, full disarmament. Katika hii mlima mambo yanatendeka. Wakati Murkomen alikuwa hapa hivi alisema kuna milima haiwezi kuingika. Kama hawawezi, serikali sema haiwezi.